Dodo.
Hey Tom. Cheki cabinet. Acha nyami marinetia. Nasema cheki cabinet. Ministers wenye mali ya uma wana suffocate. Seti Mary Jane. Kedha ya kumedicate ya. Nasema seti vele medicine. Yoga nje imeditate. High court advocate. Yutamu yote man made. Maisha natupeleka garage race. Salamu zangu zote handshake. Bas kalamu zangu zote heartless. Fahamu zangu mattress. Kalisha weni my guest. Kabla ni speed kwanza mic check right then. Kesho is another day ya. Rada, punguza kuranda randa, panda, nganya, 111, saba, mara, 77, sana, wavy, Mombasa raha, dish, kwa sahani, billers, bill, za zamani, pillars, deals, za maganji, killer, keja, kifahari, villas, trap house, mutual na madila, vako za kugrill mama sita, ego shit, una negotiate na indo ile time na kuwa mina we to negotiate. Mendo king sina sling zako bling niki blink una go missing. Checky ring nani big nina gang tuki bang muna go missing. Kesho pia ni siku, nasema moro pia ni siku, moro pia ni siku. Korona iko nje ijikinge, ambia upizani ijipinge. Unadai wabuda nipige, it's another one, sema iingine. Niko manja, chai, nipe majam, nani mejam. Vela itani calm down. Nani me chill, niki drill, ana spin, aki scream, baby.
Fire, fire, fire.
Baby, calm now. I'm a bow down, I can tap out, the P-I-double-Z. Choka bana. Let's forget, kesho to get. Rada chafu manzezo.